olo e mafuta male SPS Samoan.
Ua whaelo mai e le pūlenga le nōwhuanga o whaatau le Westfield Bondi Junction. Le toe te talaina o le nōwhuanga i le asoa tae au. Talumai le o sa whainga lea na whaia e se tangata e whaao ngā inai seanga ese i le aso wharoi le taluai. O le te talaina o le nōwhuanga e nā o na māna tunatu ma uru whale ai tangata na maari liupe e mānu nua o lātou a inga mai e pele i le nei o sa whainga. Ae le o te talaina ni fale oloa mō ni wha ataunga. O le whaatonu o le nōwhuanga whaatau i Westfield Bondi Junction o Elliot Rusinoff.
The centre will open as a community reflection day. There will be no retail trade tomorrow. Instead, the centre will be open for members of the community to visit the centre, to walk through the centre and to pay their respects. There will be counselling services available on site in order to provide resources to all who need.
Le Faton Wall, le Westfield Bondi Junction, Elliot Rusinoff. Ua vala au le tu wangai o le pale menetele, ina ia wha amalo sia wha ala potopotonga o lo ngafa ma le pui puinga o le atunuu. O le sui wha aoliori o le tu wangai ima ta upu i le pui puinga o Andrew Hastie, mana ia ta ua i se telanoanga ma le ABC. Ua tatau i le pale mia Anthony Albanese o na toe tofia le Fatonu Sili o le ASIO ma le ASIS, ile komiti le National Security Committee o le kapeneta.
We are under immense pressure. People are scared. Anthony Albanese needs to send a few signals that he's serious about national security. He can start by restoring the Directors General of ASIS and ASIO to his National Security Committee of Cabinet. I think that's a huge oversight.
Le sui wha aolioli o le tu wangai i mata upu i le puipuinga Andrew Hastie. Ua wala au le pālemi a Anthony Albanese i le tunuu ina ia tausisi i le tō a file mū. Ai o suesue ina i leoleo le whalavelave na oso wha ia i e se taule a le atalavou ni tangata ai o tā puai i se malu malu i le pitunuu o Wakely i sini le afiafi o le asonga fua taluai. Ua saisai e leoleo se taule elea e se fulma leono tausanga le matua. I nona whaonga aina o seanga ese i se oso whainga na manunu ai le whaifeau, Bishop Ba Mari Emmanuel, manisi o tangata tāpuai, i le malu malu o le ekalesia Christ the Good Shepherd Church i Wakefield. Na saunoa le palemia Anthony Albanese e le e matua le talia ina i le atunuu whainga sa wā wha'a penei.
There is no place for violence in our community. There is no place for violent extremism. We are a peace-loving nation. This is a time to unite, not divide as a community and as a country.
Le palemi Anthony Albanese. Ua whaingoa ina e leo leo le New South Wales Police. Ma leo leo le malotele le AFP, atoa i le whaala putupotonga su esue le ASIO, o le neyo sufa inga, o se o sofa inga terrorisi. Na whapena fo i ona whaau popo iai, ma le lafonga le taitai o le itu wangai le pāle menetele, Peter Dutton.
As we know, violence of any form is not to be tolerated. I also want to make it very clear that an act of violence in a place of worship is completely unacceptable in our country. It doesn't matter.
Le taitai o le itu wangai, Peter Dutton. Na a waita itaiu e kalesia matalitonunga ese i se fonotanga male pale mia se tete o New South Wales Premier Chris Minns na lātou au moia whaatasi ai se whaamatalanga e whaatatau i le osa whainga terrorisi i le whalesao le e kalesia Christ the Good Shepherd Church i Wakefield. O le isi tū na matua whaiti o ina malosi le pale mia se tete o New South Wales mata itaiu e kalesia o tangata na muli ane o lātou wosofa ia leo leo male auwhai ngā lue ngā ta avale fale mai. Lea na matua whaalea ngai nai ta avale a leo leo, mamanunu ai ia nisi o leo leo ile New South Wales Police.
The work of the people at this meeting upholds what I think is the quiet strength and dignity which is common across all faiths and religions in New South Wales. And I think it's really important to note that most people, and let's be honest, the vast, vast majority of people that practice faith in New South Wales would certainly not have participated in any act of violence last night, but been absolutely appalled that somebody did.
Le Parlemies de New South Wales, Chris Minns. Na faalia fo ia le komisino leo leo i New South Wales, Karen Webb, se vaenga sue sue fa apitoa se strike force. E sue sue ina leo sofa inga o leo leo, ma le aufa inga alu ngata avale fale mai. E faia fa atasi, ma la lato sue sue inga o leo sofa inga izu tonu o le fale saa.
Toi fia fa fofonga i nisi tala fa apea? Fa fofonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailo podcast.